nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtam analia pensi kunoga. Naulizwa vitu vingi vingi vya kijeli, mbona miujiza Mary naendeshwa kwenye reli, napita pita vikingi chuki zisha feli, na kusaluti mwanamke we ni injinia kweli.
Imefika Mary sitoki nichemshie supu mama Maria. Chuku chuku tansi samaki yo, nipe masojojo mama Maria. Twende China Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok ya Maria, tukatese mitandao. Twende India Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we, Maria oh, Maria we, oh Maria, Maria oh, Maria we,
Mama Maria. Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtam analia pensi kunoga. Naleta makeke mchizi nijichekeche chekeche, misuka ya mshua yeke, anapiga misamba, anapiga na shoti za mateke. Wachani chekwe, wachani chekwe.
Baby nimechoka makande, leo nataka supu, nenda kimaga kwa chande, kate uwe kuku. Nina umkata na vipande, ulipanie chuku chuku, wakaribu watani kugande, nisipikie la mtu. Basi tuende China Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukateze mitandao. Tuende India Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we,
kimguso nani chukuza
Maria,
Maria Rosa, kimguso nani chukuza.
Take five now. Take five.